Here's another one. Here's another one.
Another one. Wait.
Tunataka nini?
Burudan.
Na karata tunapenda nini?
Burudan. Burudan, burudan, burudan.
Baby, baby, baby. Baby, baby, we. Nikikupata, baby, we. Niku, baby, we. Nikupeleke chunga, we. Twende chunga, we. Nitakutambulisha mimi, we. Kwa mabraza, we. Ay, kamuone Janjaro. Kamuone Fido Vato. Kamuone Jinako. Ute ni mabraza.
Karibu chunga Arusha. Karibu chunga Arusha. Karibu chunga Arusha. Arusha zitu menipata. Karibu chunga Arusha. Karibu chunga Arusha. Karibu chunga Arusha. Arusha zitu menipata.
Karibu Dar es Salaam. Jomba kailala. Kira siku bisa, kira siku msala. Waza pesa huku kira siku. Na kukosa pia huku kitu. Salama ziwafikie kwenye kila kona. Maskana washikaji mitaya bomu. Wanangu sura mbili, sura tatu. Kikoi kwenye kona, chapu tatu. Dale salamu menyo hai. Watu furu suti furu tie. Michezo ya hapa na pale. Historia za toka za kale. Dale salamu stand up, put your hands up. Wanna to go high, na kufend up. That it hurts in the dark, with your hands up. Yeah, wanna to go high, na kufend up.
Karibu chunga